tajipa mwenyewe. Sitoumia hata tukiachana. Sawa. Mwamuzi ni wewe.
Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku. Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku.
Money. It's not about the love, this can't be love. Cause I don't feel loved. All I feel is pain na kupoteza mashavu. Ume change, we ni bureau. Unafanya miwa kupasha viporo. Kukuona tena ni paka tomorrow. Na tuko nyumba moja tena chidi ya godoro. Una bank kila chocho. Na stories za koziko unaruka kila kopo. Unaleta sana nyodo. Wakiweka unaweka unashindana na mapoko. Una ringi shango kingo. Ukipita unalazimisha wage uze shingo. Na venye unaga maringo. Nika plata venye watu wanakupiga gatungo.
Napenda nipate walau nafasi, nipate kusema nawe kidogo. Oh mama, mwenzio nshakoma na maumivu nshaduma. Moyo mkavu kama mkarangi ya lavu, yani dani kumvivu. Kufollow mambo ya mapenzi, kutwa kucha kuwa ndezi. Kopi kati ya mshenzi, ayo mambo misiwezi.
Nami niko ni handsome, wanapenda kutrisam. Sote tuki puff some, now things never be the same.
Go shorty, it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. Sip makonyagi vant, paka blaze. Hakuna wakushisha, tunafesha paka Monday.
Nakungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku. Nimengoja na kungoja kwa kusali na kuomba, kwa kufunga na kukonda na mbulia patuku.